for one. So we do it again, again. Why did you come in my life? Gawali siwa titawa ipekenye. You know everything in my past. We love ipanga fya wa itepyo. Why is it that you are digging about my past? Oh yeah. Okay, nariende le pona meni. Uria meli chimeri mafika. Nariende le pona suzi. Uria suzi chakash kash kash kaso. Nariende le pona valia babiri. Na masina techinzi bukise pati ufyari pa. Shara pena iwe. Ifya kupita pita nalipita mo. Detimbe be mami nalipichita po. Hello. Joseph you already know. Rastari helia siria vena nora. Gana la la mano palifoni. Chaula chote mufoni. Ukafisa ngeo fiongfaya one day. Bantu na inendi mtu ze. Mikutu fima fifuwa ikambe ukupila wako. Ukayona wile fiongete muku kwa hili kisa. Ifintu ifikali kyo mutima. Iwe na inetwali ukwene chote kupila wako. Bantu ngana lorese kunuma. Fije fio wali akale na ine fio nani akale. Mikutu fima fifuwa ikambe ukupila wako. Ukayona wile
Phoenix.com.